maxkamadda raxsaanka Puntland ayaa waxa ay dayday go'aanno hore loogu riday 8 qof oo hore maxkamad military ugu xukuntay dil toogasho kadib markii lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq.
Maxkamadda raxsaanka Puntland ayaa maanta xukun dil ku riday 8 eedaysane oo loo haystay kamid ahaanshaha maleeshiyada Al-Shabaab, isla markaana lagu soo eedeeyay in magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay ka geysteen falal isugu jira dilal iyo qaraxyo. 8 bishii 7 ee sanadkan ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ay xukun dilo ku riday 8 dhalinyaro ah oo loo haystay kamid ahaanshaha Al-Shabaab. Inkastoo fadhiga maxkamadda raxsaanka uu socday shalay iyo maanta isla markaana lagu dhageysanayay eedaha loo haysta eedaysanayaasha, haddana ma jirin wax ka beddel ay maxkamadda raxsaanka ku samaysay go'aankii maxkamadda ciidamada ay horay u gaartay. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa muddooyinkan ka socday howlgallo ka dhana kooxaha amni darada ka geysta, waxaana ciidamada amniga ay gacanta ku dhigeen dhalinyaro badan oo lala xiriirinaya kamid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab, kuwa oo qaarkood lagu waayay tuhunkii laamaha amniga. Hayeeshee qaar badan oo gacanta laamaha amniga ku jira ayaa lagu helay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, kuwa oo xukun sugayaal ah. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa xukun dil ku riday 17 ruux oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, isla markaana magaalada Gaalkacyo ka geystay dilal iyo qaraxyo ay ku baxeen mas-uuliyiin iyo shacab. 14-kii bishii 6 ee sanadkan ayay ahayd markii magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug lagu toogtay 17 ruux oo maxkamadda ciidamada ay xukun dilo ku riday kadib markii lagu helay dilal iyo qaraxyo dad lagu dilay oo Gaalkacyo ka dhacay. Diwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Gaalkacyo.